Trinity.
Tu says amazing.
Omuna yo.
Gwasuka. Omukwano gomuza gwasuka. Baby. Gwasuka. Omukwano gomuza gwasuka. Baby. Gwasuka. Omukwano gomuza gwasuka. Baby. Gwasuka. Omukwano gomuza gwasuka.
Oyogera nenze kutawadde sinalya Omutima gwa kusima gukwagala Nina kukwatanga mwana oba chatika Gwe kyaboga ganze kyennina Sikugereza kunsimbi wadde ettaka Manya mu byennyendo olina mbandala Nalonda yogwe kuba gwe tukolagana Mpisa n'obwongera bwe tufanagana Matwali yenze kabono sale bwe tufanagana Nabaleke nga bandeneŋŋana Ebikuteganya bilete ino Ofune mirembo okole ekyejo
Gwasuka Omukwano gomuza gwasuka Baby Gwasuka Omukwano gomuza gwasuka Baby Gwasuka Omukwano gomuza gwasuka Baby Gwasuka Omukwano gomuza gwasuka
Bufuna majale kankuwebe byonyumirwe Bulicho ya gala songa koto tensa sule Obaka tete ikagatewe salomodole yeah. To gwanira talo gwanira chivuga Okola birunjo gwanira makula Osana kagara gwenoe wa mutima Obugire mula mbogin penzo wa bima Nalonda yogo kuwa wetu kolagana Mbisa no wongera wetu fanagana Evi kuteganya birete ino Ofune mirembo koleche jo
Wasuka Omukwano gomuza gwasuka Baby Gwasuka Omukwano gomuza gwasuka Baby Gwasuka Omukwano gomuza gwasuka Baby Gwasuka Omukwano gomuza gwasuka Wasuka, baby, wasuka, omukwano gomuza gwasuka.